Keep it for real, top of the hook, come tease a girl. Turns on and why the gang, tell me to pop it in. Yabi, sing it, pangwa.
Za kwangu na kulana ndugu zangu na huyu mpenzi wangu inakuuma nini kijina upembe nimezisaka kwa jasho na leo nazitumia nazisaka kuwekwe wewe unataka kunipandia bahati yangu wasiwe mlango silali hizi za kwangu angaika mate za kwewe kwani hasararo pesa ni makaratasi nimezisaka kwa shida niacheni nafasi asararo pesa ni makaratasi hizi ni za kwangu niacheni niki nafasi maneno 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 tunakula bata kula bata kula bata
sana nipo nipo milele sana sana tunakula bata kula bata nifupa sitwe acha
Niachie hata kama nini majungu hizi ni za kwangu kusema kusema sema nijadie jogo langu kujivikania haiwezekani sina hadhi nami ya kujivika ilo basi sijali zimeundwa kwa matumizi bwana nisimkubali binadamu si hatuwezi fanana hasararo pesa ni makaratasi nimezisaka kwa shida niacheni nafasi asararo pesa ni makaratasi hizi ni za kwangu niacheni niki nafasi maneno 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 kula bata kula bata kula bata
sana nipo nipele sana nipele hata nifupa sitwe acha
Quibi, quibi! Quibi.